Yo wato mo wonbe leefi ma futu ngadata wotobe wonbe leefi ma futu jo'inan comité directeur kesso dabere mudun do ni warete yo woto cubaado laataade hore yubbo inde e wonbe leemun hollitaabe fangana e bureau mum kollititte woto o wadata dow yubbo inde dartobe ardaade be handen yo tatam woni dartobe denno yubbo inde tati ngotante faanda yalla be fema futu be tan ngotatana wobbe ana hen non woto o yo wonbe leefi ma futu tan wadana ko tonga e sariyaji mudum an laabi hen fa sannen wote joinde comité exécutif yo wambe le fima futu tan bayi wotude le o do wote charta do nyande noga e jena lewru jetto burdu hitan 2019 de yo ligueji jena pelle ballon noga tati division 1 e pelle jena division 2 beedade hendu baade tati godde hende an hawre e chapande nay e nay wotobe chapande nay ngotata wotobe non ngadda adadu jabu wote ligue jena di yo jabuji wote tati jogi mono fu division 1 goto club ngaji di goto baade dedi goto an hawra so ajatike adadu jabu wotobe wote o non bangata wartaake kuncel juude du wote o bangintake sabe talki wote ana palel wote ana fa wadde du e nokku nyongi torde fa wota fanda ko minen wambe le corner kame gonginta president fema foot ke so woni minen jidi o lato mobowo se hawrde yimbe o lato kawrino e sabe federation ballon mali wanda non o lato du kawrinowa yibbe ballon fu fati dala ka tipite tagal fa fey yalla ana yigite ko kalana mi wotobe non be anda yo golle democracy kaku yo golle leedi an kaku du kala jabana jabu keballe o do wote
tout simplement le verdict des jurys.